mani boza, baby. Nane na fika po, ipuno po molako. Antu aniseka, daily, daily. Nioneka semu silu, pali weo. Niuza kochaba chimozi. Wati unikona zona. Kanga.